DJ Ben Views.
Saka Swaga. Kituko Spell. Eyo Ben Views.
Last time, Chalo.
Sanga Tililichi Saizura.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
Washa. 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 We in the blue blue. Nish mama. Nishinishima music on TV don't play. Kuwatu tambishapo, sitinga ponte. Bambyati pambambo tukupangile air play. Turi wa mobene seni tuipange fair play. Kumwela ila langa ama namba tulapoka. Tetanya ntirile tukala sapo ikapoka. Dima ya plan zonka, meditate weloka. Kufamushe kuripe wa magamba boy konka. Lesali mpele talanta ifo a reason. Kuwombesha fena ine ikafika season. Wama diplomisa party, not antizo. Chilengo mutwe kufasa so, ni makani iso limbika. Wekele kumushi ndeka toru kasu. Wamfela nira kuchipata tini wakwasu. Habana babo, eva lala basu. Mazena banshi wapafi pufile basu. Matechi suma imachini ntio. Napatwa no napo mukini. Unga safari vewezi ya tu na mukwini. Mwana wanshi wani humani pino so. Aiko kulaba you gonna rip what you sow. Yeah, we are one people. Pati full and tikala. My G, did you know ti yama tu kama. Nimbo zichu mpaka pili bafemu ya jama. Maleto na pati viva matikana. Zinala kwa chani. Fweveni, tweveni nga ufu naenda kunganga. Talenti tipokeni. Ninala kwa chani. Kutimu zinpenteza. Chikanga na wana muwape pesa. Wanala kwa chani. Iwe, havana banshiwa. Kuti daily wakazisha puliwa. Wanala kwa chani. Waimu mabasunga, beta chemu ziwa pisha panyumba. Nishi wanala kwa chani. Ndani ni chani, tulima zampiansi vonze palipe Japani. Zinala kwa chani. Tapena ni jealousy na envy. Jei malenga fizi chitika vevi. Korofa ya patu shike, inekupona keti fizi itike. Bufi ni fire shipike, zifika patali ba shipite. Lefo ni shkulu pupute, fly bateti mpupuke. Kumwela wala pupupe, kuposta bebe nolode. Jebe niko, mebinzi mpofu, sinima ona. For me to deliver kutu music, sinima kona. Loni limu kona, helpless imu koma. That's why mbomja me make a sin koma. Thinking at the beginning, kanshi ni the end. I'm a best friends, they forgot what I made. The ponze wamona kwa mafau. Nanguni botu anti one bro. Struggling, making music anti. Trying to survive with overcome I can't stand. Abama street kids boy ever nanti. Nimpo baliza party. Sinichi pizza brand. Nanguingaba party. Mkamu pala dati. Le kandante. Shifume kumukoshi. Gashile fire boy. Shikatu paye ndoshi. Ukapono ukaoshi. Street kids pantoshi. Asumina pofye track. Zena shetoloshi. Vena wakatandisa. Nikulari kira. Lafu ni lafu street natiri pirira. Alamu zilo twa iko kulali. Lila abana nabo daily makoi ni walirira. Osa shimikanga mtu unamtandiza. Bamwina kangala fuila ziganiza. Heo puni opu shoni ziti patikiza. Tuchila mayava nza tubali na mavisa. Kanindwa la visita. Takwava. No money, ona watawa. Gava mboni, he, watch tawa. Nikiza, boya paya kawa. Yeah, we are one people. Pati full and tikala. My G, did you know ati yama tu kama. Nimbo zichu mpaka pili bafemu ya jama. Maleto na pati viva matikana. Zinala kwa chani. Ninala kwa chani.
Exclusive from ZambianMusic24.com.